attention. Nippy love, not attention. Where? Attention. Give me love and attention. Attention. Nippy love, not attention. Love, not attention. Attention. Baby, give me love and attention. Kino nyigu shanga kama Amber Ray. Tena kwenye mzuka umepanda bay. Unanipa utamu mama sina say. Hata mara mia sikatai nitaka everyday. Shake it down up point for me. Sambwanda laini wildlife exotic. Puwa nikipini sikasha nogesha pozi. Civilization ya nipeku bila hodi. Katoto hodari kanavoji moya moya. Kazidi wa utamu katua maziwa mala. Kanifundwa jamani simiti anapandaga. Zikifika zanyani mti unatelezaka. Sindimba chakacha gusa icho kipara. Ongeza tempo kwa yako maziara. Na kuwachia uskan nipeleke maziara. Napenda kampani rasa yako baby mama. Attention, nipe love na attention. We, attention, give me love and attention. Attention, nipe love na attention. Love na attention, attention. Baby give me love and attention. Wafunike nyuma ya pazia. Wenye macho wakiona roho zao taumia. Sana huba lako laingia. Na hisi ubavu wangu ala kasha nipatia. Waridi wangu unanivutia. Napenda marashi yako chumbani ukiingie. Wambea wasikie habaru. Wajue kwa kuna kampunde ukinipatia. Ulivoticha fimbo unanyanyua. Sugu wa gaga sana na kuzimia. Namba nane shepu kihalisia. Ukinipa back na baki kuhadithia. Kwenye jana baby unanifikisha. Ukishika bia aki unaspinisha. Bati bati Mona Lisa right in style. You so fast girl, see I'm gonna die. Attention, nipe love na attention. We, attention, give me love and attention. Attention, nipe love na attention. Love na attention, attention. Baby give me love and attention.
Purchase your tracks today.